mawazo yetu tofauti, Mungu aliamua kila jambo twa tofautiana. Mioyo yetu inawaza tofauti kabisa, haya yote ni uweza wa Mungu. Inapendeza, Mungu naye uona tofauti, tofauti nao wanadamu. Hayo wawazayo yasikutishe, ni Mungu pekee akujuaye. Hayo wawazayo yasikutishe, ni Mungu pekee akujuaye. Mabaya yote ukapewa,
waache waseme,
mazuri yao wachukue,
waache waseme.
Mabaya yote ukapewa,
waache waseme,
mazuri yao wachukue,
waache waseme.
Waache waseme we mchawi,
waache waseme.
Waache waseme we hufai,
waache waseme.
Hawajui nini wapitia,
waache waseme.
Ushamomba nini Mungu wako,
hawajui.
Waache waseme we huponi,
waache waseme.
Waache waseme utakufa,
waache
waseme. Nina amani moyo wangu, Mungu ameniona, matumaini yangu ni kwake. Anaijua nia yangu, hitaji na maisha, maumivu yangu yote ya moyo. Na usiogope walimwengu wanapokuangusha, samehe hao ni wanadamu. Uombe Mungu hajakutenga, akujuavyo si kama mimi. Uombe Mungu hajakutenga, akujuavyo si kama mimi. Umewapenda hawaoni,
waache waseme.
Kasaidia hawaoni,
waache waseme.
Umewapenda hawaoni,
waache waseme.
Kasaidia hawaoni,
waache waseme
we ni mbaya,
waache waseme.
Ache wakite msaliti,
waache waseme.
Ukasingiziwa mambo mengi,
waache waseme.
Hata wambe haki Mungu wako,
waache waseme.
Waache waseme una kazi,
waache waseme.
Waache waseme we huvuki,
waache waseme.